Jet.
Whoa.
Once again.
Whoa.
Yo. Ooh.
Genius son Mozilla.
Whoa.
King James. Omuchala gwenjogera ko yelibirya n'abawanuka n'abawanuka ebule n'ebwe yabatinda yikulungiwa giwatabirizange gyali naye tandiiko ndiko buzibu kiribirya okuŋŋaana kyondabya nnaku nakusindikira obuwojjolo bw'omukwano wazza njuki njuki mwosula gwatamanyi nti nkufa kufaananya malayika etuula okumpi ne mukama mukama katonda musindirire essaala essaala lye nnina okulya ofuuke mufumbi mufumbiro lye katwekubelaavu elidiya Lydia erinnya lyo linnyumira okwogera Get out of words by'owulira bankonjera Njira akayumba nga nsuubira gwe kukyala Kukyala batuuze ne mbasudiya nti nkuleeta Leeta ne nkuwandiikira ate n'oyuzanga Oyuzanga lwaki banno nga balina love yo Nze njagala Lydia Lydia neetaaga Lydia Omwoyo gunsula eri Lydia Mpulira nga neegomba Jasmine Njagala Lydia Genius negumba Lydia Omoyo gusule li Lydia Jasmine the one and only Kumbe visala oli munyikivu mukubigula Mukubigula kabina gwasinga oli nambemu Sabambemu mwabo boyita abokulu segere Segere disinywa tugamba nti yankubye hani Ani yakugamba mbu Genius omuzira Nga wakati wo nange tewaliwo kya muzizo Muzizo ni jensu la siri criminal Minoko jeba nonyaka baba mpaira Mugoro mianzijia munga sapatu nkube kumpi Nkube kumpi ava ava sumbu ya ava kunyiza Ava kunyize ngwe yezo yambala na vonsa sule Sule komu kafuba kongo obulega bo yambala Bo yambale no baby yonsabala zabite inkanika Inkanika yomu tima guange mukwe kunjagala Unjagala avu yobu njigata koko kuba kulaluka Luko lutindo wakati womu tima kono guange Njagala Lydia, Lydia neetaaga Lydia Omwoyo gunsula eri Lydia, mpulira nga neegomba Jasmine Nze njagala Lydia, Genius neegomba Lydia Omwoyo gunsula eri Lydia, Jasmine the one and only Nkubuulira okulumya nga ate tukuba ye munno Munnongoosereza z'olina okukola sookera kweyo Akweyogerezaako yenna omugobe bw'atabanzi Nze kale nnyumirwa kasimayiroko yadde kalimu eddibu Buli kakompitita bwe tuvuganya gy'oli ako kaboole Tobwesembereza ddiya buwunya obwo ne kaboole Kaboole s'ebirungi gy'oli okunnemya tokkiriza Kiriza magoba ki nga bakututte ne bakusuulawo LJ ng'olimu ebintu byange You and me tukumbe oli mulungi wange Diyo malawo ngenda kugwampanirira I love you be mu bakyala bonna wankolera Ani yakugamba mbu Genius omuzira Nga wakati wo nange tewaliwo kya muzizo Lydia erinnya lyo linnyumira okwogera Walungi wanne biggwayo nyuma ne mu video zo Nze njagala Lydia Lydia neetaaga Lydia Omwoyo gunsula eri Lydia Mpulira nga neegomba Jasmine